chidango bada watsoka chibadire sina kondrepo olo sukulu ya ine palibe sekundira chitabwino ine nikazuzika mutima ndeka kumangolila ninali mundotsalila pagulu la zinzanga wa ine seneka muzi wa yesu ine ninali wochimwana neso was like so in the bible ninali ndisana pange chisango I was doing things like a dragon ukapusa aza kupandia nzako izo wanani uza yesu bita kwa nukoma usakachi mweso yae yeah. Dipamena na ndipata nzelu kundi uneta ukulu ndizamvela njululu Dipamena na ndipata nzelu kundi uneta ukulu ndizamvela njululu yeah. Kondwa ukaseza tanda wake ho yeah. Usana zifereweka limpajikululuko chake cho yeah.
Waziti wazomwe ya mafuna sikuliriro satipembera pomwe kuri yesu atisendera ndipo satakala antuolepera
uzivomeleza nyango
zako
upeleke moyo wako, uzakula chimwemwe chako uzivomeleza nyango zako upeleke ntima wako azapeleka chimwemwe chako yeah, yeah. Pamena za kupata nzelu kukuonesa ukulu uzamvela njululu yeah. Dipamena za kupata nzelu kukuonesa ukulu uzamvela njululu yeah.
Ona tiribe tawi yankawa.